wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa digniin u dirtay cid walba oo isku dayda inay si sharci darro ah u ugaarsadaan ugaadha kala duwan ee ku dhaqan dhulka kaymaha ah ee Jubbaland, iyadoona wasaaraddu ay sheegtay in mustaqbalka dhow ay diyaarinayso goobo muhiim ah kuwaas oo lagu xanaaneeyo ugaarta. Agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Jubbaland, Maslax Mawliid, ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha wasaaradda ee ilaalinta duurjoogta, isagoona sheegay in cid walba oo si sharci darro ah u ugaarsata duurjoogta tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono.
Wasaaraddu qorshihiin horena way lahayd, haddana qorshihiin kalena way leedahay. Sharciga waxaa jira lasoo saaray, kaasaa marka mamnuucayaa qodob ka mid ah maaragtay cidda la jikeeda la barakiciyo waxyaabahaasoo dhan buu ka hadlaya. Marka hadda ka horna dowlad deegaanka dowlad deegaankeena hadda annagaa joognay Jubbaland, wadag weydiin sanadkii hore waxay ahayd dad badan baa lagu soo qabtay ugaadha ee magaalada Afmadow iyo Dhowli intaba. So marka taas marka waxay keenaysaa cid kastoo marka lagu arko inay ugaadha si sharci darro ay u ugaarsanayso, sharci kasta ee dowladda gacanta ku hayso ama ay hore usoo saartay wuxuu mamnuucaya in laga ganacsado ama la laayo ugaarta. sharciga asagaa marka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa horena u mamnuucday, haddana gacanta ku haysa qorshooyinka loo dugsana waxay ka mid tahay duulaha idmo ugaadha in loo diyaarin doono deegaanna ay ku nabadgeli doonto insha allahu tacaala imkaaniyaadkeeda waqti ilaahay inoo suurageliyo. wasaaraddu waxay wadaa qorshooyin in la dhisi doono insha allahu tacaala barkadihii ay ka cabi lahaayeen maaragtay waxyaabaha ayaga lafkooda u baahan yihiin xanaanadii sida caafimaadka oo kaleeto ugaadho system baa jiro lagu diyaariyo oo ayada lafkeeda maaragtay si xanuunsan lagu daaweeyo. waxaasoo dhan marka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada insha allahu tacaala maadaama hadda waqtigu uu yahay waqti maaragtay runtii duruuftiisa wato, haddana wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waxay u taagan tahay mar waliba badqabka unka kala duwan ee ilaah subxaana wa tacaala uu dhigay dowlad goboleedka Jubbaland, khaasatan ugaarta mas-uuliyad baa naga wasaaran. ka wasaarad ahaanna fishinka anaga wuxuu yahay in la helo deegaan nabad qabo, unka ku nool ee khalqiga kala duwanna uu kala nabad galo. marka sharciyada way jireen, haddana way jiraan.